It's Blues on the Beat.
Lagside Records.
Fangithanda phansi mjidu ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama fangithanda phansi mjidu ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama yasekandla ngabazuma bedukele ushini wabo ngabadlala ngamaflows baphela nya ubuqili babo lanosalugoqekile ngiliphendula isibhilivane ukudla ngikushiya ukhecile ngiqede lapho ngishaya utshani ngisematheni bakhuluma ngami ngisho emakhoneni basenjeni ngoba lesi sabo mina-ka ngisicari angibancingi bashaye eceleni bangizele ngo-left lamaflows mina ngiwaxebula jive nabadef bayathwega nabo masigebengu uma ngena le chep wena beja mangabune-enga ngoba nami angihlehli faka ipressure kule game ngiyapressa uzokhathala black ngiyafinisha ngendoda amagenge ngalapho-ka ngihleki xa ndikhikhe uyeva ukuba le chep tight kule way ngi-heavy weights nyani nyani h anyway mamatheka makuwukuthi ugcwele bheka siyabangena sibavulela igeba bangeke banivale singabhetch faka ithanda phansi mjide ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama faka ithanda phansi mjide ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama
yabona baboni kule game kufika istrike eshaya amagoli nanda bashanami lapho ekuphefumula khona makhalami khala abantu abami masengivuma wonke amacalami Blues da producer uthathe beat wathi mi ngakhuluma beef ngavungula khaxa ngadubula ngikhulele ekhasi ngizokudlalisa i-rap ngopitha omude mina okuqeqa amagula ngingqindoda ivuke phansi kwethuna chini bethuna kade beyidlala le game stila bakori bangena ebusha bathi beef abayitholi ozanla sizonika eshisayo siphuze esibandayo udiyakubhala uthuko mzondayo ngivumbuka ngaphansi mahansi yanki ngokusanitiza ngifaka inyeva imaski ngintinga ekhanda lamrepha ngoba ngiluma njengekwethu lestrade sethu gijima thina labafethu lestrade sethu gijima thina labafethu
faka ithanda phansi mjide ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama faka ithanda phansi mjide ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama
yo ngiyangena ngesayide ngempela ba-blind abangiboni ngangena ngafosa ngenamba ngempela bakhoni safika sayimisa sayivula sayivala badwala masingena simemeza inamba sigibenga ufakazi sangena bathula basibuka basijaja basazi ntwana noma izama kodwa still ayifithi kulo sayide kuthinta thina njalo ntwana uhleze wazi kwingozi always got somebody on my back ngihamba nedlovu elengena esteji ngithule let the music talk yazi kushoya lesifo esingiphetha basoze bayithole baqamba amanga bathi barepha ngoba beyithanda mina ngifuna i-crown ngiphume ngishiye i-crowd i-proud bathi usiza u-rapper slow as if akekho show insida ngisuke ngibamba i-flow nida ngenza ngamabomu I was born a sinner ngibamba i-mic angithetheleli njalo ngifika ngidropha la mabhaza afithi iy'teteleku
faka ikhanda phansi mjide ungakashawa lo masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama faka ithanda phansi mjide ungakashawa flow masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama faka ithanda phansi mjide ungakashawa flow masters igaleleke ngenkani kashaka phela asibateketisa abashana baphuzile ukusazi ngakho benesihlamahlama
Shana, but who's the look sassy? I'm a